Exodus 32 verse 1. Abantu sebebone ukuthi uMose ulibele ukwehla entabeni. Abantu babuthana ku-Aaron bathi kuye, "Vuka usenzele onkulunkulu abaza kuhamba phambi kwethu." Ngokuba uMose lo muntu owasikhuphula ezweni laseGibhithe asazi ukuthi wehlelwe yini. Verse 2. U-Aaron wayesethi kubo, "Khumulana amacici egolide asezindlebeni zawumkenu, nakwezamadodana enu, nakwezamadodakazi enu niwalethe kimi." Verse 3. Bonke abantu bakhumula-ke amacici egolide asezindlebeni zabo bawayisa ku-Aaron. Verse 4. Wawamukela ezandleni zabo, wawabumba ngengwedo, wawenza aba yithole elibunjiweyo, bathi, "Nampo onkulunkulu bakho, Israyeli, abakukhuphula ezweni laseGibhithe." Verse 5. U-Aaron wakubona wakha i-altare phambi kwalo. U-Aaron wamemezela wathi, "Kusasa kuzakuba khona umkhosi kaJehova." Verse 6. Bavuka ekuseni ngakusasa banikela ngeminikelo yokushiswa, baletha iminikelo yokuthula. Abantu bahlala phansi ukuba badle baphuze, bavuka ukuyodlala. Verse 7. UJehova wakhuluma kuMose wathi, "Hamba wehle ngoba abantu bakho owabakhuphula ezweni laseGibhithe benzile isono." Verse 8. Baphambukile masinyane endleleni engabayala ngayo, bazenzele ithole elibunjiweyo balikhonza, bahlabela bathi, "Nampa onkulunkulu bakho Israyeli abakhuphula ezweni laseGibhithe." Verse 9. UJehova wathi kuMose, "Ngibabonile laba bantu, bheka, bangabantu abantamo ilukhuni." Verse 10. "Ngalokho ngiyeke ukuba ulaka lwami bavuthele, ngibaqede ngikwenze ube isizwe esikhulu." Verse 11. UMose washweleza uJehova unkulunkulu wakhe wathi, "Jehova, ulaka lwakho libavuthelelana abantu bakho owabakhuphula ezweni laseGibhithe ngamandla amakhulu angesandla esiqinileyo na?" Verse 12. "AbaseGibhithe bakusholoni ukuthi wabakhiphela okubi ukuba ababulala ezintabeni, abaqothule ebusweni bomhlaba. Phenduka olakweni lwakho oluvuthayo uguquke kulobu bubi ngakubantu bakho." Verse 13. "Khumbula o-Abrahama no-Isaka no-Israyeli izinceku zakho wazifungela kubo wathi kubo, 'Ngiyakwandisa inzalo yenu ibe ngangezinkanyezi zezulu, nginikele inzalo yenu lonke lelizwe engikhulumile ngalo, idle ifa lalo kuze kube phakade.'" Verse 14. "UJehova wayesephenduke ebubini abethu uzakubenza kubantu bakhe." Verse 15. "UMose waphenduka wehla entabeni enezibhebhe zombili zobufakazi esandleni sakhe. Izibhebhe ezazilotshwe nxa zombili zalotshwa ngalapha nangalapha." Verse 16. "Izibhebhe zazingumsebenzi kaNkulunkulu, nokulobo ongulobo kaNkulunkulu kuqoshiwe ezibhebheni." Verse 17. UJoshua wezwa umsindo wabantu bekhamluka wathi kuMose, "Kukhona umsindo wempi ekamu." Verse 18 wathi, "Akusilo izwi labahalelisa ngokunqoba, akusilo izwi lokukhala ngokunqotshwa, kepha ngizwa umsindo wabahlabelelayo." Verse 19. "Kwathi sasondela ekamu wabona ithole nokusina, ulaka loMose lwase luvutha, wazilahla zibhebhe ezandleni zakhe wazaphula phansi kwentaba." Verse 20. "Wayeselithatha ithole ababelenzile, walishisa ngomlilo, walicolisisa laze laba luthuli, walivuvuzela emanzini, wabaphuzisa wona abantwana bakwa-Israyeli." Verse 21. "UMose wathi u-Aaron, 'Benzeni kuwe laba bantu ukuba ubehlisele isono esingaka na?'" Verse 22. Wathi u-Aaron, "Ulaka lwenkosi yami malungavuthi. Uyabaza abantu ukuthi bathanda ububi." Verse 23. "Ngoba bathi kimi, 'Senzele onkulunkulu abaza kuhamba phambi kwethu.' Ngoba uMose lo muntu wasikhuphula ezweni laseGibhithe asazi ukuthi wehlelwe yini." Verse 24. "Ngase ngithi kubo, 'Onalo igolide malikhumule, base benginika lona, ngaliphonsa emlilweni kwaphuma lelithole.'" Verse 25. "UMose wababona abantu ukuthi babehlubulundile ngokuba u-Aaron wayebakhululile baze bahlekwa yizitha zabo." Verse 26. "UMose wayesema esangweni lekamu wathi, 'AbakaJehova mabeze kimi onke amadodana kaLevi ayesebuthana kuye.' verse 27, wayesethi kuwo usho njalo uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli uthi, akube yilona lo kini abhince inkemba yakhe ethangeni lakhe, adabule ekama aye emuva, aye phambili, kusukela kwelinye isango kuze kube kwelinye isango lekama. Yilowo nalowo abulala umfowabo, nalowo umngane wakhe, nalowo umakhelwane wakhe. Verse 28, amadodana kaLevi enza njengezwi kaMose, kwawa ngalolo suku abantu kungathi abayizinkulungwane ezintathu. Verse 29, wayesethi uMose njengalokhu, yilowo nalowo emelene nendodana yakhe nanomfowabo, manizahlukanise namuhla kuJehova kuba aninike isibusiso namuhla. Verse 30, kwathi ngangomusa uMose wathi kubantu, nenzile isono esikhulu. Sengiyakhuphukela kuJehova uma mhlawumbe ngingenza ukubuyisana ngesono senu. Verse 31, uMose wabuyela kuJehova wathi, hawu, laba bantu benzile isono esikhulu, bazenzela uNkulunkulu ngegolide. Verse 32, nokho, uma ubathethela isono sabo, kepha uma ungabathethela ake, ungesule encwadini yakho oyilobileyo. Verse 33, uJehova wayesethi kuMose, owonileyo kimi ngiyakumesula encwadini yami. Verse 34, kalokhu hamba-ke uhole abantu uye kuleyo ndawo engakhuluma ngayo kuwe, bheka ingelosi yami iyakuhamba phambi kwakho, kepha mhla ngibahambela ngiyakuhambela isono sabo kubo. Verse 35, uJehova wayesebashaya-ke abantu ngokuba benza ithole lelo alenzayo u-Aroni.